fijota mani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde altinere noga e tati lewru zanvi hitande uynaidi de sappo e jeddi jana yamde soki do radio mamelo to sigaso to sekira jottinono do kabaruji du yumoro way galo. On kumpitita wide boneji di puɗɗi kase lesa ha leydi meɗen ndi ɓe kolliti wide guɓe murtude kinɗe lesa ha leydi meɗen ndi semaɓe memi ton guɓe goɗɗe kase ɗo noddirteɗe gaccaɗe oɗo bonanda waɗi nokku noddirteɗe tine sako iɗum les région Kidal o hollita wede yimɓe ala sappo e nayno keddili hen gacca hayfi wakkati joni o guɓe noddirtirtoɗe azawat ɗe dunke ande be ko liti do wattu jono honjo gulan hani wade leedi do golleji jewte yalla yimbe heb anni adi uttinde dido basiji le sa ha leedi meden di jukkoje ngade fewde be do yimbe be ko liti do jukkole dudu wonono bale kumini de kabar surde hakku mali be kanyen kani bamde dun be kolliti wi nyalawma hande o le laamu gaawo o fo e mangal muudum kanyen en gallure ne be kolliti wiide wattu joni o golleji fe e hunde gollataaki ton bidikaaji kanyen e dati gondi ton di fu jamarnde yoppandu sabbi de nyalawma hande o be kolli tan metti mabbe hono bonandaaji ngadaade fewde e nokku noddirteed mok be kolliti do bomako do pompiji kurde kanyen ngarta asede wattu joni so paabire hono yimbe la gombe le deede bomako de koni faana muudum faabe jewto yalla hono yimbe la gombe le gallure de kan hebirde ndiyam cenidam sekira bi wonno sembe kabaruji dimi jogini on do bete hande bi bismillah modon e hedade yimbe no dirto platform be hulitaama wiyede wattu joni yimbe mabbe sappo e nayon kanyen keddile o do basi be kayfi gube no dirto azawat de be kolitiwit ben kanyen adi fuddude o do basi aswer jabbe non de le lamu kidal miccitede wiide o do basi wadi ciagal ko wara warto wadno to gawoto so yimbe le chapade jottom kanyen gon heddibe le hembe wattu joni gube no dirto azawat de wiyama kambe gon ciagal dido bonandaji be bihi dum wana gonga non wala fu ko jibibe dido bonandaji be ngadi do hen communique du fa kebe famtade kede Ousmane Niali Boudi
fay e tawede mon fu holli metti yonki mudon e bonan gadaado gaaw fa chapan tato e jeddon keddi hen haday wadde fa memundural wada aswerende hakkunde gube cininide kaldal e kawrangal e wi gubal kuminingal denago buddab imgad e wondube e mun secrétaire général gatcha holli wide won chambe do d'accord de mabbe bete aswerende wonde ten e sako le région Kidal fa had ag al mahmoud holli wide himbe semaabe gadi o golle e wi makko toramu mawni sanne hedde mabbe himbe gatcha sappo e nayon keddi hen neddo kidal goto mo Agence France Presse noddi e téléphone holli wide yodum gonga e dere semaabe kolli wide yodum pene baleji e chama do d'accord de gatcha fay wotere wala do fumo be chami domu e senyibe kaldal e kawrangal e wi horebe gubal semangal nyande sappo e jenay lewru janvier ndu conseil de sécurité oni do sukulaji batte daygol golleji kaldal e kawrangal wadi batu be kolliti on batu pali do fa jam e dejere wada fu jukugo watte fewtude e mun
wattu jono yimbe la dunki ande no kabaru politique wori kolliti wide bale curoje hakkon bibmali be kan yawtude gidali be bi tawabe ciagal dido basiji fu jukkoje kanyen kani wadede fewde e mudun en le majjum be bihi wattu jono dum watta so kaldale kawrangal wasa yaade yeso tawede wiide won yimbe wobbe anton ana gondi hollude anniyaji mudun en fati kaldale kawrangal yaara yeso kede kanko no docteur Boubacar Bokum o yo andan do no dido golleji ngori sanne ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
on peut pas se fier simplement au simple
en baba fi jabandi tan ko mo fuf e gube sima e gatcha kultata wiide gotal samu wiide gongal ko yoni ko fedde oni dawra horgol yalla gonga majjum ana ande gulube dum be jukeno haniri hewti ko manibe kabaru talkurundu fuf cinyini farati wala golleji di yon gonga jati yimbe le be jidabe keba lawul be dawran kala ko hulbinta jamarende so on tayki kala de bonandaji ngada ma fewde e golleji talkurundu e dum hollita wiide won ko yar yeso wakat jun o ko min kasidini yo solla sabe lerumi mali ngarta kidal dido bernade yo gullido lam dedun garta yalla golleji DDR di anambawa jukitede
le DDR ci so prendre effet
se krab so ngabbi do pemala me ande ngal odo baynil tirton mi joji modo do hello am ngol mi nodde ta phase Facebook e compte Twitter studio tamani ko kolliti wiide hijande arme mali ngabbi kasen do bombore hakkunde gosi kanyi e gawo dum wadi sababu so yimbe la taton keddili heno sedi be kolliti wiide kanyi e barmube akmi gubal gongal le sa hengel be kolliti wiide wattu jono hono neddo fu ngattudo koyde mudun le golleji dibe no dirta mokle sa haledi di matata ana buba le majjun kambe ngadno hono dido bonandaji du ngadaade fewde nokku no dirtedo mokto gawo to miccitede wiide dido bonandaji ngadino to alal bar jabbinonde gube jaadin ko be bi kanyi gonno tiagal muɗum non wattu jono yimɓe ala hono kumminiɓe kabaru ande le leydi meɗen ndi kolliti wiide ɗiɗo gidali jamana hani jertade dow majjum sanne wattu jono ɗum ɓe mbi manggal paɗenɓe ara kani wattande hakkille keɗe kanko no dirteɗo siaka ceble dombiya o yo andaɗo kabaru no politique kañe keɓe gorri le leydi meɗen ndi komo sifi do hen do faccitago Mouhamadou Samal Sekou.
Yo kulɓinali ɗi kani nanguirede soɓuy saabi ɓe gaɗama banggue saabi ɗum ɓe laatigui hono ɓe wayɓe lamukoɓe leydi Mali e dental kadi annaru ndu ndenno kala kumaniɓe kabaru golleji talkuru ndu yo wayɓe mabɓe noon hono no ɓe gaɗiri bonandaji gawu fay ɓoyali ɗi e ley communiqué mo ɓe gaɗi noon guila ɓooyi ɓe kolliti noon wiide kala paabiɓe sollasaɓe leydi France ma kala kinniɓe kabaru golleji talkuru ndu ɓeydoto e wayɓe mabɓe wakkati joni o kambari haɓugol guɓal alkaida tan woni ko sollasaɓe leydi France ɓe ana nder oɗon nokku leydi men ndi ndenno mino ɓila wiide laamukoɓe leydi France ɓe e kañe sollasaɓe fama e guɓe kaptoje ɗe ana kani jogorade soɓoyi ɗiɗo kluɓinali
ɓe kollitiwide ñalawma hande o to gawo to mobile aji dogata bitikaji ɗiɗi furdu uddete noon yimɓele gonɓe toon ɓe kollitiri wiide ɓe mbi ñalawma altinere hannden ɓe kollitan ɗum won ngallure nde kala ko woni le hen fo ɓuuɓinte ko woni sababu muɗum fa ɓe kolla metti mabɓe bonandaji gaɗaɗe fewde e nokku noddirteɗo mokk le ngallure nde bonana ganno ɗum woni alal bar ɗeɓnode keɗe kanko noddirteɗo Aliou Sagayar Maygaw kanko laami hono yimɓele donnoɓe to mobile aji ɓe komo sifido hen do faccitago Mouhamadou Samal Sekou.
Wona on dulla kabaru capanɗe jeɗɗo yuɓe ɓe kay ndenno hewti min aslama en noon ana hani min keƴanaɓe ñalawma kurɗo nder ngallure gawu nde fay goto gollata mo fof heddoto galle muɗum laawi goni ko minen chauffeur en ɓe ɓuuri andude min fof min joppan golle ñande altinere nde banggal balɗe tati ɗe mbiyaton ɗe yo dabareji laamu o noon minen yimɓele haalanen gaw en ɓe dunno na hani kollitinde mette amen banggal oɗo ñalawma yo gawonkoɓe fof noon iwde donnoɓe mobile aji yaade transporteur en joint en boutique aji menusier en fa yettade jeeyoɓe liɗɗi so allah jaaɓi gaw dillata janggo kambari ɗum guila beten fabakat joni o lumo ngo ana wodi yalla jamano nde ana jokka somade kala ko hasindini batte ñalawma janggo
hono wattu jonoɓe kani tabirade sériyaji ɓamɗi yila wakkati nde mande wodunode ɓe kolliti ɗum laamu ñalawma handen o hani tabade wattu joni o fa leydi ndi yaara yesso walde nde ɓe noddirta fara fisnade ɓe kolliti wi ɗiɗo ɗeten kani tabede wattu jonoɓe gaɗi noddago fewde e baale politique ɗe kañum sukaɓe jokkolɓe gomɓe le leydi meɗen ndi caggal koɓe gaɗunoɗo kawri tal mabɓe aswer ƴaɓɓino nde ɗo Bamako ɗo keɗe kanko noddirteɗo Boubacar Mento koni o kankono hoorejo nde ɗo walde komo sifi dow hen do faccitago Mouhamadou Samal Sekou.
Min mbihi yoni komin miijo do sifa jogolal laamu leyɗe men ɗe ɗum laato sababu keɓɓen sifa jogolal laamu koɗe kasindin hakkika so tariki amen ɗe ƴewtama no fewi andete wiide laamu nden ɗe yo dow dental leyɗe dental siiji e dental finatawaji dogata wakkati joni o banggal tiɗalaji ɗi leydi men ndi jogui illa hitande 2012 nde mila wiide ana hani politiquinkoɓe gaɗa totodiral hakkillaji dow kabaru muɗum kambar ɗum yila amen yo sifa laamuji région ngaji ɗi dawre yo kanankoɓe majji joinire woteji assemblé pabotoɓe ɓe ɗum joine nafakaji ɗimin kanni heɓude e ɗiɗo sariyaji ɗi duuɓi temeɗe jeɗɗi yo dawrude no yimɓele ɓe nawtorton ndi no haniri banggal zamane amen hande o
face aux hommes modernes que nous sommes aujourd'hui.
Ɗo Bamako ɗo ɓe kolliti wiide pompiji kurɗi garata darnede ley nokko wattu jonoɓe ɗallan ɗum wonon koɓe gattata ndiyameji ɗi ley camionji ɗi soɓe mballa hono deeɗe keduɗe sere le Bamako ɗo ɓe kolliti wiide wattu jono koni fana muɗum faɓe ƴew to yalla hono jamare nde hani heɓir ndiyam ceniɗam walde humnine kabaru ndiyam le leydi meɗen ndi ɓe kolliti wi ɗiɗo dabareji ɓe gondi e ɓamde ɗum wattu jono keɗe kanko noddirteɗo Yaya Boubacar o kanko laami hono kabaru ndiyam meji le leydi meɗen ndi komo haali dow hen do faccitago Mouhamadou Samal Sekou.
Min tawi huncande hoore pompe goɗɗe ɓurani min fadde amen fuɗɗude feccugol ndiyam ɗam sifa goto e ɗeɗo pompe ngaji woni lolliɗo SHVA e guure men ɗe nartorto moƴƴiniraɗe forage pompe e sato ndiyam yo ndiyam ɗam pompete yaro nder sato o mine mila wiide ɗeɗo pompe goni ɗe jamareɓe nde kasindini kayre ɗum ɓuuri sultere dina pompe goɗɗe bangge goɗɗo ɗum oɗo pompe ɓurata ƴogude ndiyam kewɗam saabi ujunaji litreuji ndiyam mo wawi ƴogude nder ñalawma.
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sikiraɓe jurnede jeeloɗune le réseau ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran ɗo gawoɗoɓe kollitiwide kawrital timmi to gawo to aswer ƴaɓɓino nde ngal ɗo kawrital ɓe kollitiwide aswer nde ya ɗum fuɗɗi le ngal ɗo kawrital ɓe mbi ko yata yimɓele temedere humniɓe kabaru dinaji kañe gonno le maggal koni fana muɗum faɓe ƴewto yalla wakkati joni hono ɓe kani sakkirade basiji gaɗoji toon hakkude jaleni ɓe caggal muɗum ɗu ɓe joƴƴini toon bureau mabɓe mo yimɓele capon tato e tato goni e muɗum oɗo bureau ɓe kollitiwide wattu joni ko wartalata darde muɗum ɓe ƴewto yalla hono be kaani sakiraade baasiji ngadoji hakkunde jaaleni to gawo to se urute ngardan do dum woni yoro soobe kolitiwde kawtal fuddi to yoro sotodu ngal do kawtal fuddi nokku no dirte do kumbiya idum le laamu yoro so ko yaata yimbe le chapande nayom e didon huminibe kabaru haburi mo kani en ngadi ngal do kawrital wattu joni be gonde tottindirdo hen hakkilaji faabe yalla hono be kaani darne to fedde mabbe yalla hono be kaani hibirde nafa do haburi mo se urute ngaran timminire faado segudobe kolitiwde yimbe le fiobe buluuje gombe to seguto wattu joni be ngadi ton dum won kawrital mabbe mangal ko yaata yimbe le temdre enogo yom fiobe buluuje de iwrili laamu segu kay kuli koro sikaso kani e mopti e ngalure bamoko de wakande ngadno gani nirgol de hollitan wi'e dum wono no gombe leeyi laamu segu kani en gani so dum won yimbe le heddi kew yurobe heddato kay tobe kani en jokkile dido golleji hollitan wi'e ngabbe dido golleji du yo walde wonde to seguto humininde kabaru fiugol buluuje sekirabdo katte nyalom hande kabaruji meden mi jowti o sanne hedade hejo jame ka fa hande kedde hedade hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.